Yamde joy witare kemitaji sappo e joy odon kettini dande studio kalango kibaruji modde fulfilde commune Omar Hama jangato ender ko ek meden kibaruji ande en kalan ko gomnanti leddi meden Niger no walliro hano bi en jom en galleji ujinere be duno jingano be fina tawa tawa be der region monyame ngol lawol du hoja kenana wakatino hauritere ministry be wadande don walle durudide nyaw coronavirus Mbieni jom enchede faktiru jindiam e hite lantarki koduda be leuru avril e men gom nanti ledi mede Niger no futa yopo doide dun nimpe. Dum do hude non ko weli sanne dum wani fedde jinga nore nimpe vye tende adete se wadata mbien gam du durwi dido e nyaw coronavirus ngom. Anon bien labi gache die wat kiti tobe do inde wabbe mane nautor tobe do golle wabbe gam gollal wade wadde gollal on nanan ko goje maymuna gesibo famtini do majju Kori jamirti amon yerno kali ranno mi ender ko kibaruji mede do mbi ender lady meden Niger nimbe jeegon heybe no woni ko nyaw coronavirus ngu wangi emun mbi en ko kengani wadi goto maydo bi en do chapande jeegom e go be nyaw chellal balimu en jewtina ko goto tawa kenado enda mbi en nyame joyo beto no ngoni region Zender yerno minister hawjinde chellal bibbe leydi de famtini nangude ni nyalande hande de godde de no leydi din fufati yerun hore bardibe chellal bibbe leydi ngi mbi ana hano mbi en nimbe kamen jetato e no ga e go kambe woni ko wondi e nyaw coronavirus ngundo nimbe ujinaji tato e kame bi en nayo e chapande jeegom e jeddo ko cellal balli mu en jeewa ko lati chapande nayo e jeegom kambe woni ko mayi bi en hembre e chapande joyo e go kambe woni e sawrede kame jeegom e no ga yi e nayo chawrama jambiti yerno minister hawjinde cellal bibbe leedi fammeneri Mbieni ko watta mbie galleji ujinere e keme didi e nogai e didi anu jinga nobe fina tawa kambe woni ko walli rote nde region nyame sabi alla e nyaw coronavirus ngum. Nde andi nore du mbie njetati leuru men bitid ono kam woni ko wada wakatino hawritere ministere bende. Kamji wadi kambie hore jo fedde hawjinde dun woni pelle yimobe nde lady made Niger weltake e ngol lawol ko jangol sanne. Yade to gomnanti leddi meden Niger Rashid Draman Bieset Baltazar nani ko famini Diallo Mariama Kenda
Ce n'est pas un nombre exhaustif
An hana ke dimma ko wi'a dum funi be kejorey ka jabe ballire do ko yaawi ben kam en gonda joni ko hani tanni woni kedo den daren ko tawa der ballaka gam fadde nyaw coronavirus gu wangude yimobe e jinganobe fina tawa fu no kebo ko yirnan sanne har ko darata jobonal are mabbe be ben nannata do der leydi meden misale har ko darata cede duwan kam fu e itte balla duni de fillamu wadama der wakkati mu himbe tawa der sadornam no wili sanne der wakkati mu kaldata odu be fuibe belti sa
ils sont déjà submergés
nani mbi an kenga no docteur Ilias Idi Maynasara ministre kawjido cellal bibbe leddi mede Niger wadi jahangal to enda region Zender to wado eto labi cingadi ganjabade nyaw coronavirus der o region to lati cagal nyamei ton nyangum buri wadde laladen ministre woni kawjido cellal bibbe leddi hoji adi e wide kono walliran nimbe far mbien safareji e gollitirdi kwatawe be lokotorobe njoppay golle mu e chawrol nimbe kettine nane ko famini Mustafa Mamansani Ilzander
aujourd'hui Zender au même titre
que Zender nanditi hono nyame har fille nyangu endan no buri himbe chapande jeegon ko tawda nyangu der leddi Zender do wadi di kono kwato njoyon ko nyangu wari edun latini hande de sakulla sanne yaade e horebe ko min gardo dum min tawi himbe fu ngatti ko e mun hen horebe de region ben lambe fina tawa e modi baabe fu no kenna ngatta keddi bawdum jom minen ko na min ngatta nan sembe e gaddul safareji kanye kulle denoje himbe e der gollangal woddu ko na min jaran tindinoje de ko na yeso gadan nandu min poda hakkiloji gollobe le electoroje ben be paama ke nyangu hana faddade gollal le electoroje de enna fesseda
sorte que les activités de routine s'arrête au niveau de nos structures de soins.
nani mbiya faware joni mande jabbinde de no gomnati leddi meden ni chender hawritere ministry be wadande jojjini laabi mbien kawjoy todi filla gadol silmaji e kodol habaruji don der leddi meden ni cher dum du no lawol non ko tawe gomnati leddi meden ni cher heba mosala gollal iri gollobe golle de to njawtu haddi nani fahande mbien ko watto bibbe wuro noga e kambe woni ko wara sappo be to njia kana le wuro wi tengo ziban kora bero e tato be to no njia ziban kora teji e fahande jeddo be to du no njia le wuro wi tengo gadabu dum du no bibbe bombe no jogide kaborre be anda ka fu mo e no ngari ngadi hippitere wuroji tati di mbia asawe bitido di du wuroji tawa kana na der commune ansur departement motila beri yeruni no television maledi de Niger famtinim wakati ni mbiya hippitere de do nimbe hewbe kambe woni ko nawni be do ni bibbe bombe gardana e moteje fa warde joni be poyi bitigaaje kewde e be dillidi du e dabbaaji kewdi kenga ni mbiya fafar yamde sapo bete gano nguli hite umoy der bangere dilerem to enda ningingimi le region difa nge hite du wadi bononda kewdo gam gineji kewdi kanyi woni ko wuli yeru no bi bangere on wiri abu amadu no wen bitedo chedido ko dum wadi nani ko famini
Allah waddi o bala u e amin ngulu non wulaina cuudi noga e jeetati yonki di way hen kanon woni jawdi boni sanne kanyu e ciede e are ko rewbe e nyaamri abada on majju hebay min do min tawani e satarma sanne ganda lewru sumay nani sukabe du nani neddo mo jiida do ko wana ko woni ko borni dum kaddugal baagoto wurtaaki hen don sabbi min ela alla min ela gomnanti waddana min ballaga min kep ko min nyaami
reda dina wahala abunda zamaci
nani der sigila ballirol gam alla e durwi didde e nyaw coronavirus ngo gomnanti leddi meden Niger hojino adi dum woni e hojande teddengal nimbe ana komiten lewru avril and mai hano chede hite lantarki kambe ndiyam jartedan dum woni ko witaka ana komiten kilo watuji chapande joy e dum woni meteruji kibbe tatinanem yeru ni no bieteddo mama nuri horejo fedde jinganore bibbe leddi wi o wi adi o nohani yettede sanem dum wadi der leddi ndin fu no fati sayani region zender to be gondi sadorma sedda far jobol facturuji hite lantarki ke rafika ter noddi me chalalol o faminiri hanoni
adi ko jaado o tokkama sanne dey sadorma no wodi le communiji nokuto wi'a himbe yoba ciede ndiyam lewur avril har kuran ondu dum famtandra ki sanne sabu wobbe jobbi illum wakati waday ndu kono har region zender ko no funi ni jele ken dono tokkiti yottingol aadi mo gomnanti adi on enda kulum himbe jongana wodi ko famtinaaki sanne godon ko hantay famtinama konteruji latidi kayen kay sey yobene de ko golla konter mo burta kiloji tati kanyum won ko wi'a edun iyawa tamma senedo yobbo wiino fu sey be jobbito dun ciede mudum waay tawe se jomu yehowi fa heba dereji ko tata ciede der konter mudum e kokka dereji mere minen ka do dum min buri famude kanon woni ni jele ken han famtini himbe no dum woni dun yaa
nan nembe en sappe tati lewru men gara onon leddi meden Niger watta nyalande ittanande rewbe leddi Niger gam o batu andu nembe en sabe alla en de nyalande studio kalangu no andina on der yewtereji mudin di watta dum woni jeddire de fu hano rewbe leddi meden Niger tawabe der gallure e le laddeji ton der golleji mabbe ko be ngatam kam joni wadi ko mbien do endan dum woni ngurdam debbo hana latono dum hunde ko sattani dum yeru no bieteddo docteur Aissa Diarra famini doctoro jo mawdo o holli duni e wide ko dum woni no fuddiri gollangal o du wodana hano mbien dubi chapande joy e go dewlade mo wodi cukaloy tatoy docteur Aissa woni famina nimbe ko sabi ko lati doctoro jo mawdo
Deux raisons m'ont poussé à vouloir être médecin.
Kulle didi ko kikan sembe wadude jande doctoraku mi wurto docteur. Arande ni golle de no tawa der bernea. Ide belikandu gam mi do hidi mi walira himbe e cellabe nyawto den dida belmu. Mawna gorko e debbo fu no tawa wakkam no janga. Faka endu burto doctorobe mawbe. To am dewgal hana hadude neddo janga. Fa yotto no kure. Nondu fa hande jande kandu hana hadude debbo dewli il undu kile kewde kan haɓɓata ko'e rewɓe. Misali, min Goran no wallira kan wakkati janngannoomi. Imo nanngana kan nder golle am. Nder golle an ɗeeɗum miɗo waɗa jahaale sanne. Nde mi walaa ɗon, kanko hawjoto cukaaɓe ɓen faa mi warta.
Et quand je suis pas là, c'est mon mari qui s'occupe des enfants.
Hey, banniraawo, en ko heɓuma mi yi'a ɗon tan miilo.
A nanaayi habaru on naatoyi ɗum no?
Iri habaru oyeno?
Nyawugu ngu woni wara himɓe dalleeɗi yaasi fuu ngu yottoyke daggari mai.
Haa, yi'a ɗon haali dow coronavirus no?
Ey mana,
menen maagu yottike ɗo to amen, amman no woodi neɗɗo no waɗata hise e maggu.
Aha, hokkam ɓeydaare dow majjum.
Lokotorooɓe jomɓe annal kokki shawara dow maggu, neɗɗo loota juuɗe muɗum e makaataare faɗe laaɓa. Ne o deno ɗirlanaano ɗojja waɗa ɗum nder soɓɓudu mum, ɗon ma loota juuɗe maaɗa faɗe laaɓa de a golli iri tekker non kibinaane der buuri loota juuɗe maaɗa. Kakkile memude gite hinere imma hunnuko, gatte meter goto hakkunde moɗum e neɗɗo. Ɗale memude bisaaji de ɗum wartike doole memum bisaaji ɗin, looton juuɗe moɗon, boƴƴine ñandu moɗon fako ñaamo, loote yeyre moɗon to jooɗoto ɗon. Ɗale naatugo nder jama'aare, ustire dille dille.
A'a, to noy o anta kogal ɓiyankena?
Banniraawo, miila e cellal ɓanndu maaɗa imma cellal ɓalli leñol maaɗa.
E goonga ma, jam ɓonna am ɓuri komay. Mi yetti ɓeydaaɗe gakkuɗa e mi yaha mi mbatana banniraa e am ma.
Ɗum ɗo yo, anninoore noon de studio kala ngu waɗi hawtaade e ministére kawjiiɗo cellal ɓiɓɓe leydi Niger.
Jonka sani se ngartuɗe yewtere meɗen pindina ɗum woni wakkitaade innde goɗɗo ma nawtoraade gollal goɗɗo gam gollal gon neɗɗo no waawi. Ɗum woni nannganeede ɗum kasu lebbi jeegon na duuɓi tati e watte du joɓol ceede moytol gacce ujunaaji ɗiɗi yahde ujunaaji laso yesu yeeru no madan goze maymuna gazibo famminire Balkisa Hamidou lamdiɗo mo.
Wakkitaade innde goɗɗo na nawtoraade gollal goɗɗo gam waɗude gollal gom tawi du joomum haana waɗudegal gam waɗay jannde yottiiɗon gacce mawɗe noon ɗe neɗɗo waawi jukkaneede gam mum. Nanni pamtinol gol goje maymuna gazibo waɗi dow majjum.
Wakkitaade inne goɗɗo no naatol waɗude gollal ngal neɗɗo jeya waɗude ngam waɗa e jannde maggal. Igal laato gollal soojeraako na gollal feereyal gol. Misali, neɗɗo hana carɗotooɗo de naata no sarɗana himɓe, neɗɗo hana soogeeru de no ɓorno koltal maɓɓe, no waɗa hoore mum soogeeru. Iri ni e bannu no limte nder wakkitaade inne. Neɗɗo fuu du heɓa no wakkiti inne goɗɗo no jukkete dalila
majjum.
Jukkol gole iri himɓe ɓe jukketeede ni keɓaama.
Neɗɗo fuu waɗi iri gacce ɗe ngam golle ɗe woni no waɗa ɗe hokkaaka laawol waɗude ɗe no nanngete kaso lebbi jeego on yahde duuɓi tati watte yoɓa ujune ɗiɗi faa ujune laso ceede moytol gacce. Nonndu faa hannde neɗɗo fuu nannga no waɗa gollal ngal waɗa e jannde mum. Misali, neɗɗo waɗa e jannde nooteraagu naa paasotooɗo de ummo waɗa hoore mum nooter naa paasotooɗo de neɗɗo nanngaama ñaaman kaso lebbi jeego on faa duuɓi tati waɗtee du yoɓa ceede moytol gacce ujune ɗiɗi yahde ujune laso.
Puni des mêmes peines que je viens de citer.
Ɗume iri himɓe ɓe tefata nder gaɗol kujje ɗe?
C'est des gens qui sont dans nos juridictions.
Iri himɓe ɓe no tawe nder sarusuuji fuu no gondi gollooɓe iɓe keɓo nder gendarmerie nder cuuɗi kiite nder conseilia himɓe duuno waɗooɓe ko'e muɓɓe notaire na huissier na paasotooɗo ngam ƴeetude himɓe jaɓa ceede maɓɓe ñaama dow fewre ngam heɓude mosola. Iri himɓe ɓe waɗi dewtere kiite leydi nder ɗatol mum hamre e lasooji nayi e jeenayi wi'i neɗɗo fuu mo waɗa e jannde gollal to jaɓe waɗagal. Iri himɓe ɓe no gi'e nder ci'e no carɗana himɓe tawe du ɓe ngala laawol
waɗudeɗo
wonta kibaruji meɗe Fulfulde Tilly kirtan to jam hirti.